Nina rose mwana wange.
Sing for me.
Fana yo akatebo tule.
What is the you young?
Nene sita kulimanga.
Gonna do this trip faster.
Eh.
What is the process?
Okay, na kuba bulungi. Zokuzimba inyumba ya mami.
It's not over.
Paka ngoli nye kunyonyi mwana wanyabu.
Na ye mukama neyanzisa. Neyanzisa birungi byonkolera. Neyanzisa my miracles. Tweyanzisa obulamu bwotuweleza. Asante baba.
Paka ngoma zokuzimba inyumba ya mami.
It's not over.
Paka ngoli nye kunyonyi.
Lord, hear my cry, Lord.